Asikubingeleleke emlaleli ngibingelela uVicky wakwaMasuku ohlelweni olukhethekile ke namhlanje insuku zinhlanu kuzibandlela unyaka oyinkulungwane embili namashumi amabili nantathu uhlelo olukhethekile kanti usuku esingeke size silikhohlwe eNingizimu Afrika ngoba lolu suku ilona okwadlula ngalo emhlabeni lo owayimongameli wokuqala omnyama eNingizimu Afrika uDokotela uNelson Mandela kuphela ke iminyaka eyishumi adlula emhlabeni. Kanti uhlelo lethu lukhethekile ngoba silothulela ngeelokothi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal. Ngiyazi ukuthi umlaleli unele wezwa nje ukuthi lo hlelo lomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal wavele wacabanga ngama-number plate amasha. Yebo, sizoxoxa nangawo, kodwa okwamanje angibingelele umnumzane uKwanele Ncalane okuyena ke osabambe njengomqondisi noma isekela mqondisi emnyangweni wezokuthutha. KwaKwanele. Angisathandi manje ukuthi uya actor asiphelele stage.
Yophela manje ushaya isikhalo.
Asikubingeleleke mfoka Ncalane kade sagcina ukuxoxa nawe kuyaphileka kodwa.
Hayi kuyaphileka mamiki siyabingelela kubona bonke abalalele emakhaya bayonke imisakazo elalele njengamanje siyafisa ukuthi noma sisalala uhlelo kodwa sizwakalise amazwi ethu enduduzo emndenini kamfowethu uJeffrey Zikhali
obeomunye
esasibambe naye kule ndima yokukhuluma la kwahulumeni nezokwezokuxhumana kanjalo nasemkhakheni wezokutatheli. Siyafisa ukusho ukuthi njengoba kuye kwenzeka isigameko waduna imoto lapha empangeni wabe sebulawa sinethemba kodwa lokuthi amaphoyisa enza wonke umsebenzi siyanxusa nomphakathi ukuthi ubambisane nawo ekutheni begcine bebanjiwe abasolo.
Umthandazo wethu sonke lowo ukuthi sengathi abasolo bangagcina bebanjiwe. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ithi sithathiweke imoto bese kuphinde futhi kuphuma nomphefumulo. Kanti ingcono ke ongenani bathatheke imoto leyo bamshiye yena ephila. Kodwa ke siyayazi ingalo yomthetho yinde noma ngeze kwenzeka manje kodwa kona kugcina betholakele. Siyabonga mfowethu ukuthi usikhumbuze nokudlulisa amazwi enduduzo emndenini wakaZikhali. Emlaleli sizocela ukuthi usithumelele ke nge-WhatsApp umbuzo noma umbono wakho kule number ethi 071 007 7900 noma ku Facebook page ethi Outside Broadcasting Facilities. Singajabule kakhulu ukuzwa umbono wakho nombuzo wakho ngoba kuningi esizoxoxela nomfoko Ncalane njengoba ngishilo ukuthi nako lokhu kuguqulwa kwama number plate sizokhuluma ngako sibheke futhi izinto eziningi engafisa ukuthi aqale ngazo njengamanje umfoko Ncalane. Ngifisa nje wendlalele weKwanele usichazele ngeyithangami ekade zikhona zomnyango nombiko wokusebenza komnyango kanjalo futhi nokuhambela izifunda ezahlukene.
Mamvike, singakusho ukuthi njengomnyango sesiqale uhlelo lokuthi sibe sefundene ezihlukene la sinxoxisana khona nemiphakathi nama-stakeholders ngezinto ezihlukene esesikwazile ukuyizuza kule minyaka ewu-6 yale administration esiyibiza ngokuthi i-6th administration. Sibe futhi sesithula nombiko wezinto ezenzile kule minyaka ewu-29 yenkululeko. Uzokhumbula ukuthi ngonyaka ozayo unyaka obekelwe ukuthi sibungaze iminyaka ewu-30 yenkululeko nenqubo yentando yabantu. Kuningi kumnyango wezokuthutha okwenzile kule minyaka ewu-30, cishe wonke amakhona eKwaZulu-Natal sikwazile ukuwathinta, cishe wonke umuntu lapha khona ukhona umehluko awubonayo kusukela ngo-1994 kuze kube manje owenziwe uhulumeni ikakhulukazi ngaphansi komnyango wezokuthutha. Uqalileke laphaya esifundeni uGu la khona u-MEC umnyango babuhlomuka eye wathuthusana nenhlaka eyihlukene ngezinto ezenzile nokuthi silekelelana kanjani ukuqinisa ukuthi lesi yasifunda sasogwini kube isifundo esithuthukayo ney'nhlelo esinazo nama-projekt amaningi esiwenzayo kuleya ndawo imigwaqo efana no-P77 imigwaqo efana no-Marine Drive okumanje yasetshenzwa kuna ney'nhlelo ezenziwa uSanral enkulu lapha zokuxhumanisa i-Eastern Cape kanjalo neKwaZulu-Natal usetshenziswa umgwaqo N2 nje obusuzohamba uyophuma ngasePort Edward. Zonke lezi zinto ziyingxenye yemisebenzi esenzayo kunanama-rank esiwakhayo khona lapha sibambisene nomasipala kanye nezinye nje iy'nhlelo zama-bridge uhlelo lama-bail bridge siliqala siyilo hulumeni siliqale khona laphaya endaweni yasogwini zonke lezo zinto zikhombisa ukuthi muningi umsebenzi esiwenzayo kuleya ndawo. Ngakho-ke besiyothula lowo mbiko kuba-stakeholders ukuthi ukuthi ikuphi esesikwenzile. Sithe ma siqeda-ke lapho ogwini sabe sesidlulela eThekwini la khona ebesixoxisana khona kakhulu ngey'nhlelo zokugebengu ngoba ungqongqoshe wethu ubaba uHlomoko uphinde aphathiswe nomsebenzi wokulwa nobugebengu ngaphansi komnyango wakwa-community safety and liaison. Ingakho-ke phakathi kwezinye zezinto besithula ney'nhlelo zokulwa nobugebengu la esifundazweni la besixoxisana khona ney'nhlaka lapha endaweni yaseNanda sibuka ukuthi ikuphi esingakwenza sonke ngokubambisana ukutshala imfihlo KwaZulu-Natali. Ezinye zezinto esiyibukayo ukuthi njengoba bekhona nokhomishana amaphoyisa nama-CPF senzenjani ukuthi kube khona ukubambisana, kodwa futhi nokufakwa kwama-resources uma ubheka ukuthi osukwini layizolo ukhomishana amaphoyisa u-Lieutenant General uMkhwanazi kade ethula ngisho ney'moto ey'fakwayo yisabalaliswa ey'teshini silindele nokuthi kube khona manje nanabanye abasha ithimba elisha elizoba yingxenye yamaphoyisa elizokhishwa kuzwe lonke lisabalaliswa kuzona zonke iy'teshi. Okusho khona ukuthi umsebenzi ukhona uyenzeka noma iy'nselelo zisakhona kodwa sinethemba.
Cha, kezwakala mfethu. Ungibona ngithi donsa umoya nje kancane. Ngiyakhumbula ukuthi kukhona inkulumo eyenziwa umhlonishwa uHlomuka lapha ePortchefstroom. Bengicela nje unginikeze ithuba ke ngiyidlale ngoba ihambisana nalokhu okade usichazela ngako okade kwenzeka lapha eRenkonyeni umasipala.
Okay.
Sizwe kosushinga sibekelele umeya we-district nomeya bonke amakhona bama-local HOD na wonke ama-officials, i-leadership ye-Santaco ikhona sesisibingelele, i-leadership ye-driving school ikhona la ogwini siyayibingelela kakhulu. Sikubingelele nje bonke ma-stakeholders akhona. Sifisa ukuthi uhulumeni wabantu ukhuma nabantu.
Sibonge kakhulu, sibingelele nakwena-ke kubingelela nakuyena uMandulo. Kubona bonke abalaleli bokhozi FM, uzothula nje umbiko weminyaka engaka esihanjwe yilo hulumeni, ezama uhulumeni elungisa laphaya kulunga laphaya kungalungi nalaphaya, wena-ke wena ufakazi walolu daba. MEC, ngiyazi ukuthi kunochungechungeke kuzohanjwa-ke wonke zonke iy'funda, kwenziwani emnyangweni?
Ramkhize, siyafisa nje ukuthi sibonge uKhozi FM njengenye njengabanye FM esisiza kakhulu ukuthi sixhuma nabantu bakithi. Namhlanje sihambele i-district yala ogwini, sihamba nobuholi bonke ebasogwini kusuka kwi-district umeya, omeya bonke abakhona bama-local, sigabasho bonke bobane plus owesihlanu kuwona we-district, ubuholi be-Santaco, ubuholi bama-drama school, ubuholi bekwana KwaZulu-Natal bus council, inkosi yesizwe. Ukhombisa kona ukuthi sowumnyango osuhulumeni waKwaZulu-Natal ngaphansi kokuholwa undunankulu umama uMadube Ncube, sibambisene kakhulu nabo bonke omasipala nonke ama-stakeholders. Yingakho namhlanje sifisa ukuthi sizoxhumana nabantu bakithi lana ogwini sikhulume ngezinto abefise ukuthi sizenze nezinto esesizenzile, ikakhulukazi ama-project. Ugu elinye lenye district e-affecte kakhulu ngenxa yama-floods a-2022 okwenza ukuthi u-department yethu yaka-transport igcine ishintshe i-budget yayo eyayibekile ukuze wazi accommodate eminye yemigwaqo nama-bridge ayebekiwe. Safisa ukusho ukuthi isekhona amanye ama bridges azowalungisa nemigwaqo affect ama floods. Kodwa simningi esiyenzile imigwaqo esiyenzile mningi kakhulu la ogwini. Amakhosi akuthi asendlunkulu noma no maspal bawofakazi kalokho. Eminye yawe nje engayibeka efew ngoba miningi kakhulu. Manga ngichaze ngathatha isikhathi maninga protest ayenzekile la ogwini. Be it ukukhuluma ngomzumbe noma ukukhuluma ngerenko yene noma ukukhuluma ngomuzi wabantu noma ukukhuluma ngomdoni iminingi ama-projects esiwenzile kuba nje ngo-P69 khona la erenkonyeni umgwaqo owenziwa phana kwafakwa imali ebomvu 78 million umgwaqo P72 7732 ezingolweni owu-383 okuwu-P68 siyazi kodwa ukuthi siyemningi futhi engakenzeki emavikini nje andlule sasiyothula usonkonto lapha ebhobhoyi omunye umgwaqo loyana okwakukhalwa ngawo kakhulu abantu bakhona la erenkonyeni wasuthatha isikhathi kungahambeki kodwa namhlanje siyafisa ukusho ukuthi lo mgwaqo lona siwususa ukuba i-gravel siwenze itiyela ngoba itiyela alikhandelwanga kuphela abantu basemadolobheni bamkhize or abantu baselokishini kodwa likhandeleke ngisho wonke umuntu ngisho umuntu wasemakhaya siyafisa ukuthi alithole itiyela ukuze imoto ne-public transport izokwazi ukuthi ihambe ifinyelele endaweni ehlukene. Unomgwaqo-ke esebhizi nayo le ngisho imigwaqo upgrade sesisusa kwi-gravel sise kwitiyela mhlawumbe neminye esimaintainayo njengomgwaqo olaphaya emdoni op-77 ohlanganisa ekakhulu osuka emdoni uziyofika muya le kokoherigwan up-73 omunye omgwaqo lona esibhizi nawo esiwulungisayo u-254 olapha ebuzumbe nawo no-P55 ingomgwaqo okade kukhalwa ngawo kakhulu siyafisa ukuthi sibabonge nje abantu bakithi lapha ebuzumbe bazosibekezelela kodwa sizoqhubeka futhi nawo ngoba umgwaqo omude sifisa ukuthi siwulungise neminyeke imigwaqo ekade abaholi bekhala ngayo siyazi ukuthi ne-bridge elikhona la elibizwa ukuthi iGumantane bridge le bridge leli lisonkondleka ukhona waqhashwa uqala umsebenzi seliya ngasekupheleni kodwa kusele inkinga encane siyazi ukuthi kuzothi kuyi mid of November uqhubeke futhi umsebenzi ngoba baleke ukuthi sibambisane ngoba la bridge into ebaleke ngayo kakhulu lixhumanisa umzumbe ne-Hardin lokho kusiza kakhulu ukuthi uma abantu bangapha komfula befuna ukuyoganisela ngale bangadrayi ngoba phela nawo umuzi uyawubona useduzane lokho kuhulumeni uyabonakala ukuthi usebenza kahle uyakwazi ubanakelela abantu bakithi kunomgwaqo omkhulu-ke nje la erekweni okuyiwona esithi i-major project lo siqala la edolobheni uziyofika emagethi le ngenxa yokuthi kwasekukhalwe kakhulu ngawo manje sifake khona la mgwaqo is more than 400 million okuthi ulungise sikhuluma nje uyalungiswa abantu bala erekweni bayajabula ngoba phela bebengasakwazi uma beya emadolobheni bengasahambeki kahle nama-tourist nabengasizwa uma engasizwa ama-tourist kusho ukuthi indawo yakithi angeke ithole i-economy angeke futhi kube khona abantu abazofisa ukuthi bazo-investa la
siyabonga kakhulu njengoba ngishilo mfo kancelane le nkulumo esidedelayo njengamanje kamhlonishwa uHlomuka ibigcizelela konke lokhu obusukushilo wena ngamanye amagama bese sifaka istembu ukuthi into oyikhulumayo ayisuseli nje ekhanda into ngempela ekhona nomlaleli uzobona ubuqiniso balendaba abese sinikeza ke umbuzo wakhe noma umbono wakhe ku 071 007 7900 vokancalane ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inyanga yezokuthutha u-October okwakuseqhulwini kwakukuthi kuvalwe le mgojana esemgwaqweni esiyibiza ngama-pothole luhamba kanjani lolu hlelo
mamviki cha asikho nje nakubalaleli ukuthi lolu hlelo lihamba kahle kakhulu undunankulu wesifundazwe umama uDube Ngcube wathula amaloli awu-55 esesiwatabalalise kuzona zonke iy'funda lapha KwaZulu Natal ngenhloso yokuthi eye kolekelela imphakathi kakhulukazi ukuphucuza imigwaqo. Lolu hlelo lungahambisani kodwa lodwa, luhambisana nanokuqashwa kwabasebenzi njengoba kuthemba kuyiviki kwenzeke lokho. Sabe sesithula abasebenzi abawu-554, iningi labo okuwo-roadworker 8. O-roadworker 8 yilaba abasebenza emgwaqweni ukulekelela emgwaqweni ukuthi imigwaqo ikwazi ukuba sesimeni la ihambeka khona ngendlela eyiyona. Lezi zinto-ke zizinkomba mamviki zokuthi senza konke okusemandleni ukuhamba emazwini esuke siwabekile njengohulumeni, nokuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukufinyelela kuyona yonke imiphakathi. Njengoba esho uNgqongqoshe sohlomuka ukuthi netiyela akuyona nasemadolobheni kuphela, sifakile endaweni eningi, siyaqhubeka nokulifaka. Akhona kodwa namaproject aney'nkinga esiwabhekile ukuthi siwasukumele, amanye awo sinethemba lokuthi azoxazululeka ngokukhulu ukushesha.
Imvula siyayibona ilokhu inenjalo, noma-ke ingenkulu kangako singeke sibabaze kakhulu. Kodwa uhlelo lwama-Bailey Bridge ngiyazi ukuthi wawukhona la sixoxa nawe luqala, luhamba kanjani lona?
Uhlelo nalo imiphakathi esithakasele kakhulu. Kulo nyaka nje uwodwa mambiki sesiwaqedile amasha awu-13 emphakathini ehlukene. Sike saya endaweni eyilaphaya ngaphansi komvuti umasipala kwaNongoma, uKhahlambe Mtshezi, kuyakhiwa komshwathi ogwini. Saqala khona la esathula khona ama-bridge awu-4 ngaphansi kwenkosi uMzwalane lapho. Ngakho-ke sisabalele sonke isifundazwe ngoba senzela ukuthi le nto yemvula nemfula iyinkinga ethanda ukusikhungatha sonke, futhi yenza kube likhuni abantu bonke ukuthi bekwazi ukufinyelela ezindaweni ezimqoke ukuthi bafinyelele kuzona. Siyazi ukuthi isidingo sama-bridge sikhulu, imiphakathi eminingi iyathinteka ngoba ukuthola ukuthi ayisayi nasey'koleni, ukuthola ukuthi eminye eminingi kubambezeleka nempilo uqobo lwayo, uthola ukuthi ayisaqhubeki ngenxa yokuthi imvula igcwele. Ngakho-ke sikwenzayo-ke ukubheka ukuthi lezi zinto lezi ndawo ey'dinga kakhulu siphuthumisa kanjani kuyohlela ama-Bailey Bridge sibe siwakha kwezinye iy'ndawo lawa amakhulu kakhonkolo. Ngakho sikwenza kokubili ngesikhathi esisodwa, kodwa-ke ngoba iy'mali azanele ikakhulukazi kulawa kakhonkolo, siyesida sibe siphuthumisa lawa mawelisizo senza ngokubambisana nomnyango wezokuthutha umnyango lwe-Public Works and Infrastructure wezemisebenzi yemiphakathi nokuthuthukiswa kwengqalasizinda, kanjalo namasosha okuyiwona ayenza lo msebenzi omuhle kangaka wokuthi asakhele lama-bridge.
Mfokancalane, ngifisa nje ukuthi-ke ngithathe naka ama-voice note amabili bese siyaqhubeka.
Okay.
We mamviki angibingelele kuwena nomhlonishwa uNgcalane. Benginokubuza la umbuzo othi mhlambe njengoba kulungiswa umgwaqo lo uMoran Drive kube khona le mhlambe ukubheka ukuthi kulesikhathi lesi indawo yala eSouth Coast indawo ekhonzwe kakhulu izivakashi. Kube khona nje mhlawumbe ukubheka noma ukuxoxisana no-small business ukuthi hayi madoda engathi nizokwenitha ukulimala ngasebhizinisini ngoba njengoba kulungisa umgwaqo. Ngiyacabanga ukuthi ezinye izivakashi zizoba nako mhlawumbe banqena ukuza benqena nje isiminyaminya. Naso leso siminyaminya uthole ukuthi mhlawumbe ngokwebhizinisi sizophazamisa kwabanye osomabhizinisi. Kube khona nje mhlawumbe ukuxoxisana nabo abantu bebhizinisi ukuthi hheyi silungisa umgwaqo la ngibheka ngokuthi isikhathi impela lesi esibize nabantu bayalithanda ulwandle bayithanda indawo yase South Coast le kuhambe kanjani lapho bengilowo nje engifisa ukukuzwa kumhlonishwa. Siyabonga
Mfokancalane.
Mambeke angisho nje ngibonge kumlalele ngokureza leli mfundo lemqoka kangaka. Angiqali ngokusho ukuthi nambe siwakhe umgwaqo noma siwulungise sibe nohlaka esilibiza ngokuthi PLC Project Liaison Committee. Kulolu hlaka kusoba khona abamele umasipala, abamele umnyango, abamele osomabhizinisi, abamele ubukhosi uma bukhona kuleyo ndawo. Ngakho ke bakhona abameli bebhizinisi abayingxenye. Inkinga ngokulungiswa komgwaqo ofana nalowaya ayikho i-timing okuke uthi i-right. Thina njengomnyango siyisigayide ukuthi ama-processes asephelile yini. Uma esephelile ye-award contract, umsebenzi kufanele uqale nangabe ingasiphi isikhathi, ngoba uma ingaqali kunalento mambike eklengwe yi-contract eminyangweni e-two standing time. Iyaklaima i-contract iklaimele ukuthi usuyinikeze i-order kodwa ayiqali ukusebenza, noma kufaneke ingabe iyaqala ukusebenza ayiqalile. Yingakho-ke zathi uma sesiphuthule konke thina njengomnyango sase siya lapha emphakathini, nakhona ungqongqoshe wawubiza umphakathi nama-stakeholders sasilapha e-town hall ngapopposite umasipala nje lapha eRinkonini, la esasiyothula khona inkontraki siyosho nokuthi umsebenzi ohamba kanjani. Kube khona ukubambezeleka ngaphambi kokuba kuqalwe ngenxa yey'nkinga ezibe khona emphakathini okuphoqelekile uzingenelele siyilungise, nesikholwa ukuthi manje seyilungisekile. Okumqoka ukuthi siwulungisela lo mgwaqo siwu-prioritize ngakho kanye ukuthi sifuna ulekelele ezokuvakasha, ngoba uma iy'vakashi zifika yithole imigwaqo enamaphotholi, imigwaqo iney'ngxenye ey'valiwe noma nempilo yazo isengcupheni yokuthi umgwaqo ungashona ngisho nazo phansi, lezo y'vakashi ngeke y'phinde y'buye. Kodwa iy'vakashi uma y'fika y'bona ukuthi umsebenzi yenziwa, umsebenzi uyaqhubeka, umsebenzi wokuphucuza umgwaqo ukhona, sikholwa ukuthi lokho luyinikeza ithemba nazo lokuthi lo mgwaqo uyokwazi ukuthi ube sesimeni uma sebuya. Nangokuzathu namanje sikholwa ukuthi kufaneke kuvimbe i-tourism ngoba silungiselela bona nje bakisho. Kodwa into emqoka ukuthi mkhulu wamgwaqo, imali esiyifake lapha njenge-department ingaphezulu kuka-500 and something million, that's half a billion to invest kulo mgwaqo. Kukhombisa khona-ke ukuthi umgwaqo omkhulu i-stretch eside esidinga ukuthi kusetshenzwe ngempela nesinusayo ukuthi kube khona ukubambisana phakathi kwethu abe-tourism kanjalo kanye ney'vakashi, ngoba omunye ubezothi ngabe ngiqale ngephasika kodwa nephasika isikhathi sey'vakashi. So-ke sizozama kodwa konke okusemandleni ukuthi inkampani nenkontraki le esebenzayo iphuthume indlela esebenza ngayo, iphuthumise uhlelo lokuthi umgwaqo uphothuleke.
Nawe mlaleli ungakwazi ukuthi uthumele owakhumbuzo noma umbono ku 071 007 7900, noma i-Facebook page ethi Outside Broadcasting Facilities. So kwazi ukuthi siwufunde noma siwulalele umbuzo wakho, abe siyaphendula-ke umfo kaMncalane okuyena esinaye la emeleke umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Ake sizwe futhi nangomunye.
Sanibona, ngicela ukubuza la ukuthi umgwaqo lo osuka eLanga emtshebheni oya emzinyathi imaphothola lapho maningakhulu, ngicela ukubuza ukuthi umgwaqo udepartment othile silungisela nini wona. Number two, olukubuza ngalamanumber plate amasha, why mbuye license office ithi yokwenza lamanumber plate amasha kuthiwe asilinde kusenziwa leyo moto ezintsha kanjani?
Okay, mfo kaNcalane, lo wama-number plate ngicela siwugodle ngoba sazoxoxwa ngawo. Siwugodle nje, ngiyawukhumbula ngiwuzwile ukuthi utheni. Ngicela uphendule lowo mgwaqo wasemzinyathi.
Oh, okay. Mamukithi, bengingamuzwa kahle umlaleli, kodwa ngiphatha uma ekhuluma ngomgwaqo wasemzinyathi ukhuluma ngo-P100. Ukhona umgwaqo
osuka emtshebheni oshona emzinyathi.
Ayiwona u-P100. Lo mgwaqo uye walimala kakhulu mamviki ngesikhathi sey'mvula lezi zango-April ngonyaka odlule. Mningi umsebenzi odinga ukuthi wenziwe kuwona, kodwa sesiwufakile nasey'nhlelweni zama-project ekade nako rehabilitator la kudinga khona ukuthi ukuguguitiyela kufakwe elisha. Sithe kodwa kwesikhashana ube khona umsebenzi owenzakalayo, kube khona ama-training department azobesebenza ukuqinisekisa ukuthi imigodi iyavaleka nokuqinisekisa ukuthi umgwaqo uyakwazi ukuba sesimeni esihambekayo. Ezinye iy'ngxenye zawo zidlekela emasayidini ngoba uma wehla kuwona kwajayisent umfula lapho walimala kakhulu ngesikhathi sey'khukhula, kwaze walimala ama-bridge. Ngakho uthole ukuthi udlekile kakhulu la kwa-right. Kwezinye indawo uthole ukuthi ngoba manzi aye emfuleni eqhamuka phezulu emzini yabantu ayenqamule kuona umgwaqo umgwaqo walimala kakhulu ngaleso sikhathi ngakho ke uyemike igwaqo esifakile emaplans ethu ukuthi ikwazi ukulungisa ukuvuseleleka kusho kodwa futhi siyafisa ukusho mambiko ukuthi sinayo inkinga kulo mgwaqo makusebenza abasebenzi bedepartment abagcina bephuthwa igebengu imishini yokusebenza
kusala
cishe amathathu asevuzeke laphaya kuphiwa 100 abantu abathume besebenza bephuca izinto zokusebenza zomnyango bebanje inkunzi bekholele ibhamu. Iyasilimaza loo nto ngoba yenza ukuthi abasebenzi uma usufuna beyosebenza kuleyo ndawo bebe manikanika futhi bengabi nawo umfutho wokuthi bayafisa ukuyosebenza kuleyo ndawo. Ngakho-ke ezinye izinto okumele sikwazi ukuthi siyiqaphele, ezinye izinto okumele siyiqikelele somphakathi ukuthi siyakwazi ukuyivikela ngoba uma singayivikeli kuyosibeka engcupheni yokuthi ngaso sonke isikhathi abantu begcine nabasebenzi besaba ukuyosebenza kuleyo ndawo. Kodwa-ke siyabathembisa abalaleli ukuthi maduze nje bazobona umehluko, bazobona lo mgwaqo ukwazi ukuphucuzeka. Nasey'ndaweni lezi ma uqhubeka kuzona la usukusungene khona emzinyathi usuqala khona ukuba ubhuku nakhona siyawusebenza ukuthi awuhlali usesimeni esihambekayo kodwa siyafisa ukuthi sicele ukuthi kuvikelwe abasebenzi bethu, kuvikelwe impahla yomnyango uma besebenza kulo mgwaqo.
Siyabonga, ngiyajabula ukuthi ukuphawule lokho mfo kancalane ukuthi nomphakathi phela awube amehlo neyindlebe zikahulumeni ngoba manje ngesikhathi kuntshontshwa impahla okusetshenzwa ngayo ngesikhathi kulinyazwa abantu abasebenzayo isiyamaka intuthuko bese siyakhala futhi sithi intuthuko asiyiboni. Ngakho-ke umphakathi nawo awuvule amehlo uvule neyindlebe ukwazi ukuthi ubambisane nohulumeni. Siyabonga mfo kancalane.
Kakhulu mamziki ngoba sibe neyigameko kuke kwantshontshwa ngisho igreda yomnyango la umsebenzi wakhonjwe khona ngesibambi yantshontshwa sayifica isiyilayishwe kulento idwile obed truck le ekuyona elayisha ogandaganda yagcina itholakala ngala emthambathini. Izinto lezi zingafuneki, izinto ezilimazayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi ngesonto ledlule kube neyigebengu eyingeneni nalapho ema-ofisi eTemia Bank zafike zabopha amaphoyisa ethu esilisa, zabopha nawesifazane zabavalela endlini eyodwa, zaseyidlwengula ama-security esifazane. Okuyinto esiyigxeka kakhulu, okuyinto eyisenzo sobuwane bezeyintshontsha mshamathayo e-department zabaleka nawo. Amaphoyisa-ke asemkhondweni walelolu daba, khona abasolwa ababoshiwe nokho bayabuya inkantolo yabadedela. Sinethemba lokuthi abasolwe kuyibo abezile ukubazogcina bebandliwe ngoba uyabona lezi zinto ibambezela yona intuthuko. Uma ngitshontshwa udizi le-department, ngitshontshwa amasonto e-department, kuntshontshwa isebenzi ama-brush cutter nazo zonke izinto, kwenza ukuthi abasebenzi bengabi nesimo esifanele ngokomqondo sokuthi beyosevisa umphakathi, bengakwazi ukuyosebenzela abantu bakithi ngokuthembeka nangokuqotha. Izinto-ke lezi ezizikhinyabeza kakhulu nezingafisa ukuthi iphinde zenzeke.
Sanibonani e-studio. Yebo, nikhuluma noSinegugu la wakazikhale. Ngisendaweni esesikhawini, esikhawini isigodi empembeni. Empembeni sinomgwaqo nje onzima kamposam kade kwathuzo kwakhiwa lutho ugravel umgwaqo. Uma kuthiwa imvula iyana igodi eziba khona laphayana nkosi yami. Especially uzogcina ukuthi uma kuthiwa nje usedrobheni ufuna ukuya ekhaya, itaxi izotshela ukuthi uma uthi yekobhethuka itshela ukuthi itaxi ayiyilapho ngoba yini imvula kadina. Ngithi uma ikadina imvula imoto ayingeni. Ngisho empembeni, usiye empembeni imoto nje kunzima ukuthi ihambe. Udrayiva sosedrayiva sosekwatile segijima ngale ndlela ukuthi ngalacishane limazi ngoba yini nxa ukuthi umgwaqo indawo inkinga umgwaqo wethu wangakithi uyabheda. Unezigodigodi uyazama ukugrethwa uphinde ube nezigodigodi. Once kwani imvula nje kuba neyigodigodi enzima kabi. Wenza ukuthi imoto singafuni ukuziletha, ama-taxi angafuni ukusiletha ngakithi. Nkosami siyacela, sekuneminyaka, kuneminyaka kade kuthola umgwaqo uyakhiwa. Kunalokho uvele uqale kwenye indawo, waqala kwenye indawo wakhiwa wagcina la ebrinjini elizempembeni. Cha, bangisaqhubeka kwagcina nje lapho. Ebeni sihamba kabuhlungu, sihamba nje kabuhlungu. Nendawo kuthiwa isegubhethuka, imvula mayinile nkosami laphayana-ke ama-taxi nje awangeni ngoba kunemgodi nje emkhulu kabi. Ikhwantami ngavele ingene nje vele icishe phakathi emanzini ngenxa yemgodi. bezama ukuthi abantu abahlala ngakhona bathi bayafaka phela amatshozeni ukuthi amathaxi akwazi ukubaletha ngoba basendaweni ukuthi akhona akwazeki abakhona ukuthi belokhuza amathaxi angena kunzima nkosamayo
awukunzima awabalisa nkosemazoyo sithelele ukuthi kunzima kunzima uthini mfoka Ncalani
mamvithi noma ngayitholanga kahle ukuthi uthi yini igama lomgwaqo kodwa ngiyathola ukuthi lapha empembeni sawini ngiyazi ukuthi lokwaqo sakhuluma nethemba lethu lomnyango ukuthi ake siqinisekise ukuthi lomgwaqo uyakwazi ukuthi noma ukhlaze kulungise noma into engayibona nje ngayiphonze bangiyenjiniyela yabona ukuthi umgwaqo usheshe sendani ngathi ithanda ukuba nenhlabathi ethambathambile kunani sihlabathane esiningi laphaya so umgwaqo uthanda ukuba sendaweni ethambile okwenza ukuthi usheshe kalula ulimali kungulangasesikaleni kodwa uma uqhubeka bese yaba khona indawo ethanda ukuba yinkwali la udinga khona umgwaqo ukuthi ulungise unakekelwe khona udaba-ke esizolulandelela nethimba lethu elisebenza lapha empangeni ukuqinisekisa ukuthi lo mgwaqo uyenzeka ube sesimeni esifanele noma uyibhuhu ufakwe inkwali kodwa nomasipala siyabacela mambiko ukuthi abasondele nabo
ngoba bafake isandla
lezi zinto zoma-access road kahle kahle ezomasipala kodwa sigcina singenelela siwumnyango ngokubuka isimo esisuke sibhekene nabantu bakithi uthole ukuthi asikwazi ukuhlala sisongezansi abantu bakithi bexakekile so kwenza sigcineke sesisondela njengohulumeni wesifundazwe sesingenelela nathi ngokubona usizo olubhekene nabantu kodwa siyathembisa ukuthi ithimba lethu lizosukumela lolu daba ithimba lethu lizokwenza umsebenzi zakhona ukuheda abanye kuze kulezi ndawo ukuthi umgwaqo awukwazi ukuhambeka abantu abaningi kuzokhisimos baze beyogrosa njalo njalo asizokuqinisekisa ukuthi imigwaqo sesimele sifanele
mfoka Ncalani ukho wathi fahla nje indaba yamathuba emsebenzi ngiyazi ukuthi awamaningi kodwa umnyango uyazama ingakho uqale uhlelo lolu luka Stesha Waya Waya luqhubeka kanjani lolu hlelo
kamanje lohamba kakhulu uhlelo luka Stesha Waya Waya sise abantu bakithi babonile ukuthi siye sathula ithimba leli choice lathula lapha eCity Hall emarusekela lo 540 siyaqhubeka futhi nokufilisa ikhala namathuba emisebenzi okwakhanda uba sikhulume nje mangilungiselela ngokuthula abanye futhi abawu-200 abasha esibaqashile asimile futhi sobe siqhubeka siqasha nabanye ngoba ikholo ukuthi kufaneke sikwazi njengohulumeni ukudala amathuba emisebenzi sani bakithi futhi silekelele zona ley'khala zemphakathi ukuthi imigwaqo ayihambeki ukuze ihambeke idinga ogandaganda idinga abantu abazobashayela idinga zonke izinto ukuthi zibe khona besikwazi abantu ukulekeleleka ngakho-ke lento ekuthiwa i-human capital ibaluleke kakhulu uma sifuna ukwakha uhulumeni ozokwazi ukwenza umsebenzi ozokwazi ukusebenzela abantu ngakho-ke uhlelo-ke lolu esesiqalile mamvike esizoqhubeka nalo esithemba ukuthi neminye iminyango kahulumeni ihole ndunankulu iyaqhubeka noku-prioritize ama-post lawo adinga ukuthi evalwe asisebenzi kodwa kuphela ngoba sikhona nama-internships khona nama-bursary esiwanikeza abantu abasha ngoba sifuna ukuthi nabo bekwazi ukuhloma belungele ney'nkampani-ke ziy'mele zithemba zayisondele kunenqwaba nje eqashwe ngisho nawo-sandral njengoba kulungiswa u-N3 u-N2 no-spaghetti junction uma uphuma eThekwini la uhlukana khona u-N2 no-N3 bese kuba u-N2 uma unyuka uqala kwamasho lapha kwamasho ofram uze uyofika emdloti zonke ley'nhlelo njengoba ziqhubeke i-construction ingaka KwaZulu-Natal uqashwe abantu bakhona la KwaZulu-Natal uqashwe intsha engasebenzi uqashwe abantu abadala abangasebenzi banikwa ama-skills banikezwa ama-opportunities okunye kungenzeka kungabi permanent kodwa kuyasinikeza ithuba lokuthi okungenani akube khona ikati esiqoshezile nohlelo lomama lukazibambele ungqongqoshe uhlomuka uthe uyokwenza iphutha uma engababoni ingakho linyuse ngisho imali mamvikim kuzibambele isikhathi esiningi bekade behola imali engango-800-850 kodwa njengamanje sebehola nje lisemukutuyi-1000 ligcwele manje ngoba sibukela khona ukuthi bayadinga nabo ukuthi balekelelwe bekwazi ukuba iy'nsika zasemakhaya ngoba siluqala lolu hlelo sasenzela ukuthi omama abayizinhloko zamakhaya bekwazi ukuthi bebeke isinkwa ekhaya kube khona nabakubekeziwe
eqashe
omama abawu-38,000 kulolu hlelo lukazibambele okusho khona ukuthi umehluko ukhona umehluko uyabonakala umehluko abantu bakithi abama-beneficiaries zalezi nhlelo bayakwazi ukubona bawuthinte ngezandla ukuthi impilo yabo ayisafani nakuqala.
Iy'ndaba ezimnandi lezi siyajabula kakhulu ukuthi kubakhona abahlomulayo noma phela kungeke kube wonke wonke leyo ngcosana ehlomulayo isho lukhulu emphakathini. Zikhona nezinye iy'nhlelo zokusiza umphakathi ngaphandle kwalokho kade ukuchaza uMfokancalane, ngiyafisa ukuthi ukuzisho nazo.
Ziningi ezinye iy'nhlelo esinazo, ikakhulukazi uhlelo esifisa ukuliqhakambisa uhlelo lukathuthuka driver training la khona sizolekelela abantu abanganazo incwadi zokushayela abangaphezulu kuka-2,500 kuleli hlandla lokuqala. Igxathu elikhulu leli ngoba laba bantu bazokwazi ukuqasheka, bazokwazi ukuthola iy'ncwadi uma befuna imisebenzi, bazokwazi abanye ukuthi beqashwe iy'nkampani eziyinele uma yidinga o-driver njalo njalo. Ngakho-ke indlela esizama ukungenelela ngayo nathi njengohulumeni busayo ekutheni asilekelele abantu abasha, asilekelele abantu abangasebenzi ukuthi kube nomehluko empilweni zabo. La malayisensi bazobe bewathola mahhala, uhulumeni ubafundisa, ama-learners ubafundisa amalayisensi beze beyophothula, sibambisene nemboni yama-driving school naye ilamukele lolu hlelo, sibambisene sonke sikholwa ukuthi ney'nkampani eziyimele nomasipala kumele siyingxangxe sisondele kulolu hlelo kwenzela ukuthi mase sisonke sifundazwe sikwazi ukuqala sithi sikwazi ukusiza abantu abangaka sesihlangene. Ngiyakubonela ukuthi umasipala wethebu nawo unalo hlelo olulandela kulolo la khona ulekelela khona abantu abasha, ushayele izandla. Siyafisa ukuthi kuqhubeke la mathuba ekhandeke nabanye omasipala, ibe khona ibhajethi abayibeke eceleni ngoba akuyona le bhajethi ebiza kakhulu. Ukuthola nje incwadi bamnike cishe umuntu idinga imali engango-5,000 uma ukubala ama-lessons wonke kanye nokubhukhelwa cishe ngaphansi ka-5,000. Ngakho-ke usho ukuthi uma umasipala nomasipala ungathagethi ukuthi kulo nyaka wey'mali kunentsha eyi-1,000 efuna ukuyisiza, ungakwazi ukuthi nawo u-contribute ekutheni ifake isandla kubantu abasha. Ngike ngakhuluma nangohlelo lwamabhasari esilihlangisile la khona silekelela intsha efuna ungena emkhakheni wezobunjiniyela, umkhakha wezokwakha njalo njalo. Konke lokho kusayingxenye ukuthi nathi siphonse sivaneni ekutheni abantu bakithi bawubone umehluko, kube khona izinto abayikhomba ukuthi ngenkathi kubusa lo hulumeni okhona kule minyaka ewu-30 yenkululeko nakho esakwazi ukuzuza nakhe sikuphethe ngesandla. Asigcinile lapho kwengeza lokhu mambiki eqinisweni lokuthi siney'khungo manje zama-TVET eseyisabalele wonke ama-district. Kwengeza kwiqiniso lokuthi sinabafundi manje sebefunda ngo-NSFAS ongaseyona iloni njengangey'khathi zethu la esasithi uma sifunda khona ukuthi uma usebenza uNSFAS uqala ukuganisha ukhokha uNSFAS, njengamanje usuwu-contract ukuthi wama-bursaries uma bephasa abafundi. Izinto lezi abantu bakithi okumele bayikhombe, kumele beyingqome ukuthi emakhaya sekuney'ngane ey'khiqiziwe, sekuney'ngane ey'ngama-graduate ey'funde ngo-NSFAS zifundiswa yilo hulumeni, kuney'khungo ezintsha ey'vuliwe koma-TVET ey'vulwe yiwo lo hulumeni. Okusho khona ukuthi ngempela uma kukhona umuntu othi akayiboni into eyenziwe kweminyaka ewu-30 asazi ukuthi umuntu usuke ehlala kuphi. Ngenzela nje ukuthi ukhona naso uyefisa ongakafiki kuyena, kodwa iy'nkomba zonke ikhomba ukuthi ukhona umsebenzi obonakalayo, ikhomba ukuthi ukhona umehluko obonakalayo empilweni zabantu bakini.
Okunye ngiye ngiqaphele la Mfokancalane ukuthi umnyango wezokuthutha uma ngabe unemcimbi noma ngabe ukuphi nendawo, kuba khona ilungu noma amalungu esantakho abakhona noma yinini. Ngiyafisa ukuthi kafishane nje ngoba sesijahe lapha emalayisensini, ngiyafisa ukuthi ukusho ukubambisana phakathi komnyango nemboni yamatekisi.
Mamabiki, sibambisene kakhulu nemboni yasanthakho ngaphansi kobuholi bukababa uNondaba u-provincial chairperson. Kuwona wonke ama-district indlela esisebenzisana ngayo nemboni iyakhombisa ukuthi ubudlelwane bethu buhle, sifisa ukugcina bubuhle ekwenzela ukuthi sikwazi ukulungisa iy'nkinga zomphakathi. Sithi-ke inanosanthakho zamawele ngoba uhulumeni ukuthi abantu ukuthi usize bona umile bona imbuli yona ithutha abantu abaningi emalanga kwaqweni yethu ngakho kusho ukuthi sonke sisevisa umuntu yedwa omgibeli futhi ombuthi waseSouth Africa ingakho uma ubheka association ehlelekile kwaZulu-Natal uma ubheka indlela okusetshenzwa ngayo imoto ziyathutha ngendlela efanele nangesikhathi uma ubheka isimo esiyona uzinzo lokuqala kuba khona ayihleliki indawo ukuthiwa ngempela zinodlame la kuke kwaney'gameko khona njengakoPotchefstroom iy'gebengu yibanjiwe iy'gebengu yiboshiwe futhi sisafuna kuboshwe nobhongoza kuyibona abathuma lezi zabo ukuthi nabo ababanjwe bejeze ngakho-ke sizokuqhubeka nokubambisana ngembuli siyiphucuzile phambili sintrodusa ney'nhlelo ezintsha-ke manje bekunele hotla yabo ithethe indaba ebila eThekwini Exhibition Centre la ebesixoxa khona nokuthi si-implimenta kanjani iy'nqumo zokuthi siqede nento kakhesha ematekisini sikholwa ukuthi ukuqoqwa kwey'mali ematekisini ikhona okwenza kube nokuchitheka kwegazi elingaka ikhona okwenza kube nokungahleleni ngakho uma ungase ube ne-system yamakhadi ematekisini noma yamakhuphoni ngoba kwenzeka emabhasini siyokuqeda nya ukuchitheka kwegazi ngoba zikho iy'mali ezobeshazokhofozeka erenki kuzobe kuzoba nama-transaction aqondile wonke umuntu uyazi ukuthi inyanga nenyanga imalini association oyenzile nakwi-akhawunti yawo iyabuditha ukuthi yenzeni imalini ekhokhela i-security imalini ekhokhela u-rent manager imalini ekhokhela ama-mashal imalini ekhokhela abaklinayo nomasipala bayangena amagziwa kulokho njalo njalo so-ke ilezo zinto esiyibukayo ukuthi asiyiphucuze imboni ikwazi ukuthuthuka ikwazi ukuba sezingeni kwenzela ukuthi ikwazi ukuthi isebenzele abantu bakithi ngendlela eyiyona.
Mlaleli sixoxa namhlanje nomnumzane uKwanele Ncalane kulolu hlelo esinikezwa ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Ngiyazi kade siphuza iwayini elimnandi silo siqalile. Manje sesifika kuleli ke elimnandi kakhulu. We're saving the best for last uMfoka Ncalane. Hey, zamnandi indaba. Isikhathi esiningi KwaZulu Natal uma sibheka umnyango wezokuthutha kuye kube yikwaZulu Natal eqala izinto bese zigcina sezu-national kodwa kuloku sithengake sibabuke nje benze bese kuthi ekugcineni ngoba phela isinamva liyabukwa bese kuba yithina. Nansi indaba, kungani kwethule uhlelo olusha lwama-number plate futhi liqale nini?
Asisho ukuthi uhlelo lokuqala kwama-number plate sesiqalise ukuthi okokuqala inamba seyaphela. I-system lebikhona indlela ebidizayinwe ngayo beyenza ukuthi imoto uma yifika ku-3 alphabets o-NPS, NRB, NPN uma yifika ku-99,999 bese ziyaphela ikwazi ukuproduce ezinye inamba. Kanjalo nalezi ey'nama-alphabet awu-2 o-ND, NT, NP njalo njalo ibiyenza ukuthi imoto uma yifika ku-999,000 bese imoto siyaphela. Ngenxa yokukhula komthapho ngezinini sey'moto esifundazweni sabe sesibona ukuthi amanye amadolobha avela wasenazini hamba umuye NPS ayisekho imoto ekwazi ukurejisteka umuye e-Richards Bay NRB ayisekho imoto ekwazi ukurejisteka NUF ayisekwazi imoto ukurejisteka sabe sithi-ke asiqhamuke nohlelo olizokwazi ukwamukela ukumumatha umthamo wey'moto ey'ningi lolu esiqhamuke nalo njengamanje olubizwa nge-continuous numbering luyokwamukela iy'moto cishe ngaphezulu ka-40 million kuya phezulu okuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi noma ngabe umthamo wey'moto uyakhula ngisho ingafika ko-20 million sokwazi ukubeka sikhiqize iy'namba kulelo hlelo esesilisalile. Ngakho-ke undunankulu uthulile ngomhla ka-30 kudisemba lapha eThekwini ePine Town la wathule khona wonke lama number plate. Kukhona eyethu thina amalungu omphakathi, kukhona laba abapersonalizile esithe nabo bazokubheka no-personalize babo kuley' namba kodwa bashintshe barejiste kulolu hlelo manje ne-number plate yabe sizohluka izophuma i-blue manje ngeke isaba u-green. Kube khona ey'kahulumeni, kube khona ezasendlunkulu kaZulu. Zonke-ke la ma-categories wathulile undunankulu. Uhlelo lube sesiqala amamvithi ngomhla ka-1 angikaze ngilibone isasasa elingaka kubantu bakithi kangangoba nje basikhuluma nje mambithi ngithe ma ngizoza emoyeni a-check-a nethimba lethu ukuthi sesimikuphi njengamanje ney'namba sesisondela ku-10,000 usuku njalo lwesithathu lolu siqalile ukusebenza ngoba siqale last week Friday kwase kuba umsombuluko njengoba kulesibili sesibheke ku-10,000 okusho khona ukuthi abantu ba-excited ngoba lolu hlelo luchaza ikwazi nakudali alukazi ukuthi usuka kuphi. Sifuna ukuqeda lento yokubandlululana ngokusuka kweyindawo. Sazi njengesifundazwe sodwa lento ekuthiwa i-common identity, lento ekuthiwa i-unity. Kwazi ukuthi umaqhamuka umuntu wakwazi Natal nango wakwazi Natal kungasho ukuthi olo inyoni yakuphi, olo ukleva wakuphi. Ungathi noma uqhamuka endaweni uhamba ngo-NUR uyendaweni zakithi emalokishini noma kuphi, bese abantu befuna ukukujaja nge-number plate ukuthi ne-social an economic standard yakho kushuthi ime kanje. So njengamanje sobe siwabantu bakwazi Natal sonke, akekho ozobehlukile. I-number plate iprintwa ifike ibe u-alphabet awu-2, i-number ezu-2, ama-alphabet awu-2, ibe ne-coat of arm uphawu lesifundazwe, bese iba no-ZN ekugcineni. Sitheke mamibithi kodwa ihlandla lokuqala njengoba kuqaliwe nje manje, sifuna ukuqala ngey'moto ezintsha nalabo abarejista abashintsha ubunikazi. Ilabo ke sifuna ukuthi siba-prioritize njengamanje. Kuyothozwa uma sekufika ku-March. Sobe sesivumela wonke umuntu kuwona wonke ama-registering authorities ethu ney'khungo zokubhalisela iy'moto kwazi Natala engaphezulu kuka-70 uma kubalwa namakhosi nesiyivule komasipala kanye neze-province. Sobe sesiyivulela-ke konke wonke. Kodwa-ke siyabona ukuthi bakhona abantu abayayo, umuntu meyo-renew abheke ukuthi yena usengakwazi ukuyithola, ekwazi ukuthi bamrejiste njalo njalo. Kodwa sikugqugquzele sigqugquzele ukuthi okwamanje sithathe laba bey'moto ezintsha nalaba abashintsha ubunikazi ngoba sisafuna ukutesta namandla ayo le system, ngoba i-system le-IT asikisi umuke wayisilada kakhulu, isuke bese iyacrash, uthole ukuthi ayisakwazi ukusebenza ngendlela eyiyona. Nama-number plate lawo ekuthiwa ama-blank number plate mayisamhlophe nje, la manufacturer khona bashilo ukuthi kungenzeka bangabi nomthamo owanele ngoba ikwazi Natal enkulu, kodwa basithembisa ukuthi yonke uma ngithi February March bese beba nomthamo oyonela wonke umuntu kwazi Natal. Kodwa abantu mabeya nje namanje ekhungweni befuna usizo bangakwazi ukusizakala, futhi ba-excited kade sibona abantu bayaphosta ama-number plate awa amasha. Sikholwa ukuthi into enhle le yenza ukuthi sivule isahluko esisha njenge-province yakwazi Natal, nesifisa ukuthi abantu bakithi beyamukele. Engifisa nokukusaza mambisa ukuthi azikho iy'ndleko ey'nkulu kulolu hlelo, uhulumeni awungenile ey'ndlekweni, abantu abangeni ey'ndlekweni, ngoba uma uyobhalisa imoto uzoyibhalisa ngemali obuvele uzorinyiwa ngayo, ngoba every 12 months kufuneka imoto uyibhalisa. So uzokhokha le mali obuvele uyikhokhe, into nje kuphela oyikhokhela ngaphezulu i-plate, i-number plate lesentsha abajwayele ukuyibiza-ke o-R400, kuya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo noma lokho abakubiza embosa. Uthole ukuthi u-R400 u-200 yangaphambili, u-200 yangemuva. Yizona iy'ndleko kuphela abantu bakithi abazoyi-incur-a. Okunye kunjengoba nje bekuvele kuyikhona i-system i-owner uhulumeni ngaphansi kwenkampani ebizwa ngo-Road Traffic Management Corporation, bebekhona undunankulu elontsha, nathi sesakuhlangana ngisho nabegoli balibusisa lizohlelo. Ngakho-ke we are so excited mama uVicky, sijabule kakhulu njengohulumeni, sijabule siyabantu bakwazi Natali, sibona kuvuleka isahluko esisha, futhi wonke umuntu uzoyithakasela number plate entsha.
Kunomfethu lwa engithe ngicela siwubambe umbuzo wakhe lo akade ufake ku-WhatsApp ethi yindaba umuntu athi uma ethi uyoguqula ngesonto edlule, ngiyacabanga ukuthi ngomhla ka-1 kwathiwa hhayi akalinde.
Ngicabanga ukuthi mamibiki labe njengoba ngichaza ukuthi si-prioritize kule sigaba sokuqala sika-1 December to u-28 February, abantu abathenga iy'moto ezintsha, abantu abashintsha ubunikazi, abantu bey'moto ethola ukuthi kade intshontshiwe yabuye yatholakala sekufaneke i-re-register noma ibhaliswe kabusha egameni lakhe. Ibona abantu esiba-prioritizayo. Abaningi bethu siyanxusa ukuthi sithi ukwehlisa umoya, kuyothi uma zithi 1 March bese benganoma izithi ikhunga. Yingakho uthole ukuthi ey'ndaweni ey'ningi bamanqika ukubasevisa ngoba sithe asiye ngama-phases ukwenzela ukuthi sikwazi uku-controla nomthamo, ngoba masike sayidedela sathi wonke umuntu i-system ngase crashe ne-stock sama-number plate singase sigcine siphele.
Ake sizwe ukuthi uthini umlaleli.
Hello.
Yebo.
Yebo, ngibingelela la umuntu endaweni yaseMarenhela. Itshele mnyama. Ngibingelele la kumhlonishwa lapho ubaba Mncalanga.
Yebo.
Ya, hey, besine issue thina la eMarenhela, ngicathi issue nje endala eyaziwayo yabo. So sinenkinga ye-bridge nendawo ethi sitshele mnyama nje kumusuwa la ngase-taxi testing ground. ungena emerenini kube ngathi uyasibhedlela kunendawo nje eyilokishana encane kuthiwa itshela iminyama eyi sinenkinga ebridge. Ibridge nje lakhona uma kugcwele nje wakuyimvula zinetha eyi akuweleki abantu abakwazi ukudlula bemsebenzini ney'ngane ayikwazi ukudlula zisesikoleni gcine ligcwala yabo. So nje angazi ukuthi mhlawumbe umhlonishwa bengazama mhlawumbe ukuthi basilekelele kulona lolo daba yabo cause cathi issue endala eyaziwayo endaweni yasetshela iminyama eMarine Hill.
Okay.
Okay, siyabonga. Awuphendule la mfo kancalana bese sikwazi ukuqhubeka kanye nama-number plate. Umfowethu kusho ukuthi ukhathazeke kakhulu akasayinakile le yama-number plate.
Ngiyayizwa mhambithi kuyofanele yasilibheke lolu daba ukuthi lethu yini lelo bridge njenge-province noma olukamasipala weTheku ukuthi ulungise lelo bridge. Ngiyazi ukuthi ungqongqoshe ukuthi makhona umgwaqo belokhu ebenesile ngawo lapha kwi-department ukuthi ulungiswe obheke khona etshela iminyama obudinga ukuthi ugugulwe itiyela ifakwe kabusha. Uma kuwukuthi ne-bridge liyingxenye lingena kulo mgwaqo kuzofanele sathi isiqiniseko sokuthi njenge-department siyakwazi ukulibheka. Nokho-ke inkulu inselelo esinayo yama-bridge othola ukuthi uma kunetha imvula amanzi ahamba ngaphezulu kugcine kuthwetnisheka iy'mpilo zabantu. Khona namanye amade khona nje kuthiwa isambaba laphaya uma usuka e-Kramskop ehlanganisa nenhlanje lidefuleni othukela uma kunethile akuhambeki leza amanzi asangaphezulu naningi namanye abantu abahlale bemthukalela sitheke kodwa umnyanga uqale i-audit yawonke lama-low level bridges in the province ukuthi imaphi akuziphi iy'ndawo nokuthi sikwazi ukuwaphuthumisa ekutheni a-upgrade-wa kanjani. Ngoba inkinga ikhona mambika uthole ukuthi ngenkathi siwakha lama-bridge sasikade sikale ukuthi amanzi ayokweqa kanye in 50 years kodwa ngenxa ye-global warming ngenxa yokushintsha kwethimo senzulu uthole ukuthi manje amanzi asehlalehlale eqe kulezi zindawo. Izinto-ke esiyibhekile njengohulumeni esithi masiplana manje sibuke ukuthi sesizodinga ukwakha amabhriji aphezulu kodwa solubheka leli lasetshela iminyama bese sibuya kumlalelo ukuthi yini sibone ukuthi ingakwazi ukwenza.
Siyabonga kakhulu. Sesinemzuzu embalwa nje kodwa ngiyacela ukuthi uphendule nanguphilila osithumelele umyalezo kule namba yethu ethi 071-007-7900. Uphili uthi ngifisa ukwazi ukuthi njengoba ama-number plate esethi ZN wonke ngabe lokho kusho ukuthi uma ngabe wasemlazi imoto sengayithelela noma ikuphi la e-KZN?
Impela uyishaya esikhonkosini uphili. Ezinye zezinto esizenzayo ngalolu hlelo ukusondeza intuthuko kubantu imoto usungayivuselela noma ikuphi manje ngoba ayisezi ukusho vele ukuthi ungakuphi. So-ke izobe nje i-system isizosho ukuthi ungakwenza uNatali ungayirejista noma ikuphi kube ukuthi kodwa ama-documents akho wonke akhona ikakhulukazi ngoba masuvuselela akufuna uma uzabhalisa imoto la kufuneka khona ama-documents amaningi no-proof of residence nezinye zezinto. So-ke kufuneka nje i-ID yakho ukwazi ukuya kuleyo ndawo testing station tela ama-details bazowathola kwi-system amanye uma umuntu obuvele urejistile phambilini uma kuwukuthi usudinga ukuthelela kuphela kodwa sekuzoba lula manje ngoba noma ungasemlazi usungathela ngisho enkandla ungathela ngisho lula.
Nginomzuzu nje obuza ukuthi njengoba nibuye nibhekelele ezokuphepha lolu guquko lolu lwama-number plate aluzuba nawo nomthelela entshontshweni kwey'moto njengokuthi nje kuqala bekulula ukubona ukuthi o NJ le eyakamashu o NDE le eyasetandi NPS Port Shepstone.
Akukholwa mamdidi ngoba enye into ezoba lukhulu ngalama-number plate ukuthi azongakwazi ukuneka le nto yokuthi umuntu azenzele i-duplicate number plate ngoba kunama-features akhona kuwona njengoba iphuma nane-court of army province akulula ukuyenza. Ingakho siye sahlangana nanama-manufacturers ama-blank number plate ukuthi before azaye ey'tolo lafa kwakhona imibhalo awafike senayo le-court of army province kwenzela ukuthi kungabi lula ngombani ukuthi ayifake le yakhe ayikhiqize le yakhe Enzela lokho ukuthi kube lula ngoba uma isana yi number plate yobe izokwazi ukubonakala itheke ukuthi nansi imoto isendaweni ukuthi uma isekhulethu uma ingasenayo kuyofuna amaphoyisa imise nomphakathi ukuze ukuthi le moto isabakho akho sibona umuntu ozosikelelela lohlelo ngoba khona nezinto engama features ezinye ezinesiphoqo emoyeni ezikwenza kube lula emaphoyiseni ukubona lezi moto uma kuthi intshontsho kube lula nokungena ohlelweni lwethu lolu lwe-NFC ekwazi ukubona ukuthi isimo saleyo moto sime kanjani amaphoyisa ekwazi ukubona ukuthi leyo moto akugweni la eke yenza khona ukuganga noma la ireporte khona ukuthi sitoleni ngakho-ke siliphucuze kakhulu sisabheka namanye amaqhinga etechnology ukuthi maphi amanye amaqhinga etechnology ezingabasebenzisa kulolu hlelo ukuze ikwazi ukusebenza ngensebenzi yona.
Fo kancalane sibonge kakhulu, sizuzile kakhulu kulolu hlelo okungijabulisile ukuthi ngomhlaka 1 kuDisemba kokuyimoto ezintsha nalabo abavuselelayo kodwa ngoMarch ngicabanga ukuthi ngoba wokuqala ukuyothola i-number plate entsha.
Nakanjani mambisi, siyafisa ukuthi ube inxusa lethu sizobakha isiqiniseko sokuthi uyasizakala nawe kulolu hlelo.
Siyabonga kakhulu umlaleli, asale sesibalelisa-ke uhlelo besilethulela ngelokuthi ezinhle umnyango wezokuthutha KwaZulu Natal. Angithi uyazi phela ukuthi kunuka itiyela ushunquthuli sinameka usimende kuyo yonke indawo KwaZulu Natal. Sikufisela ke usuku oluhle, sengathi singaphinde sibona ne futhi ngokuzayo.
Go from on sin.